Afrique. Koko konda nibyo byonyine nzi. Oni isi ni wowe wenyine nkunda kubi. Uretse kunjye nawe dukundana, dore wanabaye umufana. Reka reka sinyinangana, no mu myaka turangana. Ngaho nsekera urabarusha, aba etsi banjye urabariza. Utuma bashaka kugaruka, ariko nje nkabananira. Abakobwa bose baniruka inyuma, nta nicyo bakurusha, tuba dupfusa. Abakobwa bose nirukaga inyuma, nta nicyo bakurushaga, bebe wapfa kubusa, bebe. Mutima wanjye babarira bose ubutware, babarira bose ubutware. Wibera uwawe nawe urukundo rwawe, babarira ndwiharire, babarira rwose ndutware. Nawe wibera uwanjye, matu feelings go 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 go. Danse momo mosonjo, let's go 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 go. Baby let's go 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 go. Wenda bisi kukwishuru, Batman nanjye banza mfite juju. Dore wazingiye cyanyacyo, ubanza twarahuye ku isabato. I hope you cool feeling uko nkutamo, wankunze mbaketo nanafite toto. Ni love ko yari insasi, wibuke love ko yari insasi. Gusa twarabisengeye twarabirwaniye, this time dore naragutsindiye my love. Naragutsindiye my love, oh bebe. Abakobwa bose baniruka inyuma, nta nicyo bakurusha, tuba dupfusa. Abakobwa bose nirukaga inyuma, nta nicyo bakurushaga, bebe wapfa kubusa, bebe. Babarira bose ubutware, wibera uwawe nawe urukundo rwawe. Babarira ndwiharire, babarira rwose ndutware. Nawe wibera uwanjye, one two three let's go 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 go. Danse momo mosonjo, let's go 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 go. Baby let's go 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 go.